Hebu feel your fusion. Vibe lit na wa teach na situation. Nina psych ya ku preach confusion. Ana die to my stick elevation. Come kiesho na hit love potion. Nina swali unapenda tu matieso. Ni mbukusu anajua tu kingoso. Ni mtukutu mkone kwa kwa lotion. Abortion juu ya complication. Ni mapit 2-3 bila caution. Si illusion, ni demolution. Salvation, iyo si option. Manu sipo nyura town na nakesho. Bogi, bad intention. Ukidiswe juu asta convention. Uwe kwa ploti, ama convention. Mkikunya, yote ni viendo. Sina maneno, lewa katembo. Pimbo, bado mkumbao. Kijiko, usisahao. Bila nitamu, umetarao. Bila kiko, sina mwiko.
Tumemwalk na magunso kwa handas. Anytime wakidai ni kutapash. GNG new school no ma scandal. Na kijipa one time ni kuchapa. Lukili kili hakuna kufambal. From school heli alili na master. Mapaparazi kuwa mob kama duster. Empress akipula kwenye bumper. Uncle always ready for the money. Siku nyingi mume tucheza mamanki. Tuto wagua tumewasoma nyima guangi. Kamwe na mziki misi wachi.
Hebu feel your fusion. Vibes neat na wa teach na situation. Nina psych ya ku preach confusion. Ana die to my stick elevation. Come kiesho na hit love potion. Nina swali unapenda tu matieso. Ni mbukusu anajua tu kingoso. Ni mtukutu mkone kwa kwa lotion. Abortion juu ya complication. Ni mapit 2-3 bila caution. Si illusion, ni demolution. Salvation, iyo si option.